adiyaday hinka karniyadan u yalka tariqahan yuryulatka adiyaday hinka karniyadan u yalka tariqahan yuryulatka waqtiyadani yurenta dararahayyahonka waqtiyadani yurenta dararahayyahonka abinadan yaqulka dadadayadinta abinadan yaqulka dadadayadinta waxay shalayto ila mansana la yaaba
waxan shalay soo yelaa mansana la yaaba hadduu hilibku yaryaal aan haadka iyo uga laga odhan yal iyo dhaaf hadduu hilibku yaalyaal oon haadka iyo uga laga odhan yal iyo dhaaf wuxuu yidhi yeemaa kaabaha go'an yalla urakac wuxuu yidhi halla wadaa naqabo ama yuban halagu karo halla wadaa naqabo ama yuban halagu
yal maxaa dhalay yow yow maxay tahay maxay ka dhibay yal maxaa dhalay yow yow maxay tahay maxay ka dhibay yal diiday ku ekayd hadalka yaan isdeeliye yeldiiday ku ekayd hadalkayaan isyeeliye yeyaab islaga dhihin inta ay yagleeshaan